kimamba kama ukiniona na furahi. Johnny Jaka bless, Johnny Jaka bless, na ukiniona na jitai. Johnny Jaka bless, Johnny Jaka bless, we here today. Uko tulipotoka tulishaka kunduka, asa hivi tupoke. We here today, wala tujawai choka, walodha nitasota saidi ndo wanase. Hakuna noma, no kisirani, ndo burudani, yeah yeah yeah. Mshani soma, kama kucheza wajani, una mogopa nani, yeah yeah yeah. Wacha waonge, tushereke stressi mawazo badae ae ae. Binadamu wakosi cha kusema, hata ukiwafanyia jema bado watakukosea tena. Na Mungu Baba kanipangilia mema, kanipa pumzi na neema, nami naiona nyota njema.
Hakuna noma, no kisirani, ndo burudani, yeah yeah yeah. Ushani soma, kama kucheza wanjani, una mogopa nani, yeah yeah yeah.
Wacha waonge, si tunalindwa na Baba, yeah. Acha tushereke.